Sembra di Dio e se cantavano romoti. Kubitin na kara din ni kubis ni kara rati Amnesty International Studio Tanabase ni Ethiopia ni lan non durati nama hedu abao re garanjite ni hedu jirtije kesatu yo romia gamriati di gam kibati ter male wal tubura ni nam hedu jiranije kusun se romia mo warre el man nama tabate tera di esa jirani ya dumanna mali sedan jirani terkam sama roh batan jirani gafat chunu wan kalbi nama hakka aja chundu bate yon girmat kopese nama on tanda dada bale wan kopese jir
wika tada brikana jirchuna majjidi gami torba barakumala mabdi dama kamattan same bay gabasan Amnesty International kun misen sotoro geyib de gertota qabota siyasa jumla dan hidutti debiyun malletto ya dessa Ethiopia ke settimulete jeda Amnesty International ist qorata mirge qadana maga am Africa obofisatekle wayida kana wayile kenye VOA Sion Girmas isanijiran
bidisamon le tafatsam tsiroch bizu nacho betala na betala yakawechine innekallo
kidang giddu kana rawwata mai bayyeda nanno le addadda kade jira toko gara wallaga nanno horro guduruti kanimmo gara guji guji litake zattis guji baake sattis rawwata mai nanno ren kun bayyen sani command post jelat bu famaturan baatiya majji barakumal maf kudu sagadira jel kade namota jumla dan kabani hidutu nanno le kana ture fulbana fon kolole sadabre tikko gabjire ture amma mo kade biye kai fakkata gujili taake sayo tikkaate na mota toba ta mission tu idame horro guduru ke sammo na mota soddo mission gujiba ke sattis akkasuma na monni hidamu dage nye jirra garu lakkoob sisani wanin kulkullainis gabasa kanattin daballe ramo ragana harannu dufe jira hidana kuma tifu fetti jira na monni kun mana murti tin diyatan dawo seran argatan yero baye sababan ittidamani le ittini mamu jiran Amnesty International it qorata mirgal na magan Africa sissa tagle namon enye kana hidaman bayen sani kannen amandura hidaman ituran tawledu batani jiru
na duro ke sawos yallefut bezi sankalena ton lai lai benaboru tsrochus target tadergew demo zeza ustum tasro yenaboru
namon bayen yero dabre yero sankalle tolai hidan turetti kannen hidamani namote yero sana sachitti damani utu mannan serarattin diyatin batine lama sadi tursi samani bani namota kafi namota be kamanit kan tiye fate dan kunjir ubufsan kanalalchi se ejjenno qabanni sane Amnesty International qabo nabsanisi namni hidamu kamiyu saati 48 ke sat seratta akkiyatu qabu fi sababa itti qabamef akkete mamu qabu dubatan
kidinaji nifesamu tsatoch ta guch alamakase sababa tegenem yedekana ginne mitisunacho አንድ ሰው ከታሰረ ጊዜ ጀምሮ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። የታሰረበት ምክንያት
ምርገወን አለነማ ጨፍሰመንኩን ጎቻ ላይ ሴራ አላቲ ሴራ ምርገን አለነማ ሰደርካ ዱንያስ ሴራ ኢትዮጵያስ ከነን ጨፍሰኒ ለምን ተቆ የሮቀ በመራ ጀልቀበይ ሰዓት ያፍርተም ይሰደት ከሰቲ መለሙርት ይጥቂያቹ ቀባ ሰበባን ይጥደመስ ኢትማሙ ቀባ ሐል ይጥቀበሙስ ከበጃነሙም ማሳከንን ቱግኔ ከበጃነሙም ማሳ ከንጉት ተውቀባ ባየን ሳኒ እድዶተቆት ወልት ቀበመኒ ጉራመኒ ጅሩ መነሙርቲ ትንዲያተን ሰበባን እትማ ተመኒስ እትሊማሙ ከንትማሙ ሸኔሸኔ ጀቹ መደ ከነጎቴ ጅርታ ከነትማ ተምቴ ጅርታ ዩካንሞ ረጋ ካናዳ በርሲቴ ጅርታ ከንጀር ኡንጅሩ ጀሩ ቆራታ ምርገደና ማጋን አፍሪካ ከነምስ ኢንተርናሽናል ኩን ጎዲናሬል ነሙኒ ኩን ራቀበመን ናኖሌ ሂደቶን ከሰሶቹአኒ ናኖሌ ደቶታ ሞቱማ ግዱት ሎል ሊገገሰሙ kana wal qabate yo motumman tarkansi nage gumsan fudanne akkamitti nage mi exi sudanda Amnesty International karakkamitti lala jedane gafi diyate fenna dersanis
ratta qalo sudandru nakalle zakkayo lai tatata
humnoni da tanakke jiran ni begna nanno sana rakkon nage nyani jira garu tarkansi len humnota da tanirat fudatamu warra karana ga karao karan qamnen yada sani ifsa tanirat fudatamu unqabu isalit tiye fachu unqabu kanneni tsani rakko uman addabasani tarkansi fudachu qaban kanabjeche kanneni daman kanun da nalallu bayyen sani namota magalati namota magalake sijiratani akasi sai tari yakatrimachu manan garu kanastaye dawse irargechun irrenjiru jechu mitijeru bofisa tagle waye namota idaman kana motum marraj sargechu daf yero bayye dedde bisani yalani angawonni motumma bilbilar rajirra nanilallatu command post ilalla tafa kattin jiran tarubatan qoratan Amnesty International kun ኮማንድ ፖስትን እሞ እየሰ ከጅሩ ዩምበይ ሁጀሩ ኢስአምነስቲ ኢንተርናሽናል ጀርቀ በሶርባን ካራባ ስላልችሴ ቪኦኤስ ከዴቢከነን እትጋፈተማን ሰብቁንምቲ ፓርቲ ባዳዲና ኦሮሚያ ኡቡታይ ደንዳ ጣበቲች ምርገደነነማ ከነን አካታ ከበጃነ ሞማጥቄ ሱት ምርገነ ሞማጨብ ሰንረቲ ሞቱማን አከተርካንስ ፉረቱ ጀጀዴ ሱራ ማሊፍ ተርካንስ ፉረቱ ጀቹን ከነመገድሲ ሁጀሩ
ኢትዮስከደ ያለው እርምጃ መንግስት ህግንና ህግን ማከተሉ ያደረገው እንጂ ከህግ ያፈነገጠ ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት የሌለው
ተርካንፊን ፉረተማጅሩ ሞቱማን ሴራፊ ሴራ እገሴ ከንጎዴ ማለ ካንሴራን አለተ ሚቲ namota dimichawlin hariro hinkamne tarimo sochi yokin demse kesati hoji kesati dogoran kankawman hinjan jechun hindandamu jirachu nimalu garu sun kulkullae gaddifamu sararra kanabe garu seira dabe summa nanno sanajiru hala hawasa rakisa jeqa jiru sirresudaf kangodameda male sanan achitti fedinis hinjiru wanti hojetames hinjiru jechala
oromia lita oromia kibake set motumman command post ramade umna warana bobbasu satin ummanni nanno sana akagidrake sejirut komeke totarra diatulalchi sudanis akanejedano butayen
igin maskeber sildu besalam wotto besalam magbat indichil maskan yemengi salafinna chele nebere skahunim ehin
sera episu ummanni nagambe nagan akagalulle sisu ittigaawraa mootumma waan tureef amma yoonaa sana osoo hin godhin turuu keenyaaf humni alaasee kan biyya keessaa yoonu morme yoonu abaaree gaariidha jenna. Naannoo sanatti garuu haala sukkanneessaa ta'een dhala namaa irratti pilaastikii cobsaa kan guban dhala namaa kan ukkaamsan haadhaa fi ilmoo kan bakka tokkotti gudeedan abbootii ijoollee isaanii daa'ima ta'an duratti kan ajjeesan hojja gara jabeessummaa hamaa namoota irratti raawwatan to'annaa seeraa jala ooluu qabu jedhee ennaa mootummaan ka'u sadarkaa kanaan mormiin ka'uunsa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliifidha olaantummaa seeraa kan hin kabachiifne yoo jedhame kun sirrii ta'a jechuudha.
Lola waraana mootummaaf hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru laalchisuudhaan jiraattonni naannoo VOF yaada isaanii kennanii fi hayyoonni dhimma kana xinxalan lolli kun marii karaa nagaatiin furmaata argachuu qaba jechuudhaan deddeebisanii dubbatu. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhannaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa garuu mootummaan gama kanaan obsa guddaadhaan yaalee dadhabe tarkaanfii kanatti seene jedhu.
አማራር እየተገደለ ዜጎች የለተለ ስራቸው
ረኮን ሄዱ ኡማማ ወገንዚ አጂፋማ ለሚዮን ሆጂታኒ ጉዩ አከይኖ ጀነ ከነን ዲባማን አከ ያለህን አርገነ በረቶኒ አከህን በረነ ሰነቆሆሚቲ ኦላ ካንተ ቡልጂሰናኖ ቤኒሻንጉል ገረሰና ነሞኒ ጃርሱማፍ ዴማን አጂፋማኒ ረኮ ሙደቴ ummanni buqqee rakkooleen hedduu turaniin sana wantooti eegalle akka hin gufanneef yaalii hedduu gooneerra lammiileen biyya alaa osoo hin hafiin ajjeefamanii kan gubatan ni jiru sun hundi rakkoo guddaa ture ta'us immoo waraanarraa karaa nagaan haalota hiikuun barbaachisaadha jedhee mootummaan amanuudhaan hojjetaa ture sun garuu hin danda'amne kanaaf kan ta'ee jiru ummatichi rakkoo guddaa keessa waan jiruuf mootummaanis tarkaanfii fudhatee olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba gaaffiin jedhu ummatarraa ka'aa ture hojii ummata hirmaachiseedha kan hojjetame.
Gama biraatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallagga lixaaf qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhiyeessuudhaan namoonni baay'een gara godinaalee naannoo sana jiranii fi gara Gaambeellaatti akkasumas gara Finfinneetti akka dhiyeessaa jirantu dubbatamaa jira. Walumaagalatti haala Wallagga lixaaf qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhalataa naannoo sanaa amma Finfinnee dhufee jiraatu kan maqaasaa Dikoo jedhu gaafannee akkana jechuudhaan waan jiraattoon achi baqatan dubbatan jedhanuuf ibse.
Dhugaa kan namoonni yeroo baay'ee haasa'an maayilii waraanni mootummaa humnaa ol jiraa jedhu naannoo sana irratti komaandi poostiin naannoo sana irra jiraa lakkoofsa jiraataa gadi mitidha baay'inni waraanaa jedhu. Baay'inni waraanaa kun egaa achi kan inni qubateef tarii warra hidhatanii socho'an yookaan waraana bilisummaa Oromoo warra bosona keessa jiran jedhamu kana to'achuudhaaf ta'uu danda'a.
kana duwa miti garu kan namoni jiran waranu motuma tu baye nu jararai kan namota midan kan namota cabsani kan namota rebani waranu motuma fi jani harka calu kan san banale fatani hanga tokkomo waranni bosona kana kesa jirus gara warra motuma wajin kunnanti qabu je e shakuratti e jenno do kata te imbura da ge ani jin dubbat wa gamla matti argita namoni kuni obsoda do danle rebani rungu ne rubbe kama da roti bunni funa namuda iya kana ke satti kara bunni heddo mina lufu ke sa kallatin to ko kallati wala gara gara jiru ya katti gadi ba ne buna buna nan duda me do ko sona gara ne buna buna ne nya ta warra bo sona jira ni ke situ je we akka si tinka ba inu darara ai kana bi bunni ke nya ba ke ti ba daira o ge ra har chaye ki sa har ami ga amma ke sa gina o dun dane ful duratu ifina matina arga mo edu dukana zawo bi za har ka talu onna ta kan ko ta no mi sha kan barara o mi sha buna ratti ir ka ta ra wa sina no sana raju wanda sitti ulfatu heddu tu jira nan wani kun gidira gudda ke sakka jiran mali bakka ajjaba e walla jinni ko ne warana an to tani abin sakka tira tige ge fa majiru ga fina matita
amma le karam furmata gattani ummata wali mari gar fago ge ge sufi ida to ta wajinis karana gara rabu su da jira dikon
waran jirinyara ma banne sai man ca warana ni hin nanda mu wali calculation to gogora warana ni absunin dandam godamun kan dandawo kan gargarin cin mare ummata na mota jajjabo na mota dage ci kaban gargago ta kabso kana ke sassi heddu igazani angalazan ma ci jollen giradu an na mota hawasa ke sassi gubbatani hawasa ke sassi jirama fidu dandan abboti amanta kan gargarin cin ne ro budatani mare gejje suna ana wannan abdi na mafutacci to kasa ukan mu ji dare saka zai da tuni hanga yarotti wanta inji matan fakkacu danda igar borin za garu wanta in mimani da yanzu dan da ne da kula sani grojira hawas ne lita hawas miliyon Allah laka mu hawas kana fitunin danda yaro da fi haram mace kana jirtu kullen sai ta gabbe su ne rajani habura fura shi nan dan lauta idan ta garu kana ra fago kana biti hawas kana hara kamini yu irratti bobba ani wali wajin mareci shani hala kana hawasu mace sa akanni bo gocu rankan ba de unna warana ni me shawarana ni kara kami ni yu hawasu kana ke satti sala tin dirani wannan mace de mangana abadan mu ani inin jifan ne jirani du gocu in dandan
aje fato ta ganya e ga kannen arma ulit ibsanu kennan maraga na ton fecca kopya rakanu manan tumura nagat ani na modandi